madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay isbeddello lagu sameynayo laamaha muhiimka ee amniga qaranka kadib weerar ay ilaa 36 qof ku dhinteen oo xalay ka dhacay deegaanka Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay inay jawaab u tahay joogitaanka ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay inaanu marnaba dalkiisa isku dhiibi doonin kooxaha argagixisada ah, isla markaana ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada ee gobolka Bariga Afrika. Daa'uud Aweys ayaa warbixintan noo haya.
Khudbadda uu maanta jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta ee uu kaga jawaabayay weerarkii aroornimada maanta Al-Shabaab ka geysteen deegaanka Mandheere ayaa u muuqatay mid dhinacyo badan taabanaysa, qeyb ahaana ka jawaabayay dalabka shacabka Kenyaanka qaarkood ku doonayeen in madaxda laamaha ugu sarreeya amniga iscasilaan, iyagoo ku eedeynaya inay hawshoodii gabeen. Wasiirkii amniga qaranka Joseph Ole Lenku oo dad badan ay saluugeen qaabka uu la tacaalayo falalka amni darada ee sii baahaya ayaa meesha ka baxay, sida uu khudbadiisa ku sheegay madaxweyne Kenyatta oo isagoo aan faahfaahin bixin xilka wasaaraddaasi u magacaabay siyaasi kale oo ka tirsan xisbiga Orange Democratic Movement.
I have today nominated the Honorable Major General Retired Joseph Nkaiserry as the new Cabinet Secretary for Interior.
Waxaan maanta xilka wasaaradda amniga qaranka ee arrimaha gudaha u magacaabay Major General Joseph Nkaiserry oo ah sarkaal hore oo ciidamada uga fariistay. Waxaana rajaynayaa in baarlamaanka uu si degdeg ah u dhammaystiri doono hanaanka baaritaanka la mariyo madaxda sareeya inay ugu dambeyntii ansixiyaan magacaabistiisa si uu xilkan ula wareego. Waxaa kaloo madaxweyne Kenyatta khudbadiisa ku sheegay inuu aqbalay warqad iscasilaada oo uu soo gudbiyey taliyaha guud ee ciidamada booliska David Kimayo. Mr Kimayo iyo Mr Ole Lenku ayaa waxaa beryahan saarna cadaadis uga imaanaya asxaabta mucaaradka iyo shacabka, iyagoo ku eedeynaya inaanay karti u lahayn shaqadooda, gaar ahaana weerarkii toddobaadkii hore ee isla Mandheere ka dhacay oo lagu dilay 28 qof oo booliisku aysan waxba ka qaban. Madaxweyne Kenyatta lafahantiisa oo toddobaadkii hore ka hadlayay weerarkii hore Mandheere ayaa u muuqday mid difaacaya mas-uuliyiintan markii uu shacabka khudbadtan ka horeysay ugu sheegay in waajibaadka sugidda amniga uu saaran yahay qof kasta oo Kenyan ah oo aanay ahayn in madaxda keliya lagula xisaabtamo. Madaxweyne Kenyatta ayaa weerarka Mandheere ka dhacay ku tilmaamay inuu yahay mid waxashinima oo bini-aadanimada ka baxsan, isagoo dhanka kalena sheegay in kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya weerarkan sheegatay si weyn loo wiiqay awooddeeda, balse ay weli khatar ku yihiin amniga Kenya iyo dalalka gobolka, loona baahan yahay in hore loo sii wado, gebi ahaanba in laga takhaluso.
We shall continue to inflict painful casualties on these terrorists until we secure our country and region. Our stability.
Weerarada aan ku qaadeyno Al-Shabaab si aan xanuun daran u gaarsiino kooxdan argagixisada ah ilaa aan ka xasilino waddankeena iyo gobolka oo dhan. Xasiloonideena in aan ku noolano xaalad barwaaqo waxay ku xiran tahay in dalalka deriskanala ah ay iyaguna noqdaan kuwo nabdoona xasarada ka jirin. Taas ayaana inaga go'aan inaan xaqiijino sidii loo gaari lahaa. Waxaan qof walbo Kenyaana weydiisanaynaa inuu mowqif adag ka qaato argagixisada, isla markaana uu taageero dagaalka ka dhanka argagixisada. Dagaalkan waa mid dhammaanteen ina saameynaya. Weeraradan soo noqnoqday Kenya ka dhacaya, isla markaana badankood ay fulinayaan kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya, ayaa u muuqda kuwo faraha kasii baxaya, isla markaana mawjado amni darro ka dhaliyay qeybo badan oo Kenya ka mid ah. Ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa beryahan howlgallo ka fulinayay deegaanada muslimiinta Kenya sida Mombasa, taasina waxay dhalisay kala shaki iyo in bulshada muslimka qaarkood aaminaan in hay-adaha amniga ay si qaldan u beegsanayaan muslimiinta. Al-Shabaab ayaa weerarkii hore Mandheere ku tilmaantay mid ay ugu aareyso dilka iyo dhibaateynta muslimiinta Mombasa, waxaana arrintani culays weyn ku noqotay dadaalka dowladda Kenya ee la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro argagixisada aan marnaba loo arkin mid dad gaara lagu beegsanayo, isla markaana ay caddahay in weerarada dalka ka dhacay ay yihiin kuwo argagixiso u baahan in gacan bira lagu qabto.
These attacks follow a pattern identical to the attacks on Christians in Lamu, the sporadic attacks in Mombasa, Kwale, Garissa.
Weeraradani waxay leeyihiin sumado la mid ah kuwii lagu beegsaday dadka masiixiinta ee Lamu, weeraradii kale goosgooska ee ka dhacay Mombasa, Kwale, Garissa iyo Tana River. Ujeeddada cad ee weeraradan laga leeyahay waxa weeyaan in cadaawad iyo kala shaki laga dhex abuuro qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Kenya, isla markaana dadka muslimka ahayn looga saaro qeybo Kenya ka mid ah. Ujeeddada ugu weyn ee waxaanu kale laga leeyahayna waxa weeyaan in gobolkeena Bariga Afrika ugu dambeyntii laga dhiso dowlad Islaamiya oo xaqjir ah. Waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay inay jiraan shakhsiyaad iyo kooxo Kenyan ah oo la shaqeeya kooxaha argagixisada.
We are in a war against terrorists in and outside our country with the aid of sympathizers,
waxaanu dagaal kula jirnaa argagixisada gudaha iyo dibadda waddankeena. argagixisada iyagoo gacan ka helaya taageerayaal iyo dad la shaqeeya bulshadeena ka tirsan waxaa u suuragashay inay weeraro adag oo argosia nagu soo qaadaan, iyagoo doonaya inay naga duwaan dadaalka adag ee aan ugu jirno inaan xagjirnimada iyo argagixisada ka sifeyno Kenya iyo gobolka bariga Afrika oo dhan. Marnaba kama weecanayno kamana daaleyno dagaalka ka dhanka argagixisada ee gudaha dalkeena iyo gobolka intaba. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaan jabaadaha ka imaanaya kooxda Al-Shabaab aanay marnaba keeni doonin in Kenya isaga baxdo Soomaaliya, dalabkaasoo inta badan ay kooxda Al-Shabaab soo bandhigto marka ay weeraro ka fuliso gudaha Kenya. Asxaabta mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ayaa aaminsan in dowladda ay lumisay jihadii ay ku xakamayn lahayd amni darada sii baahaysa, iyadoo dhanka kalena ay waddanka ka jiraan kala qaybsanaan iyo khilaafaadyo sahlaya in kooxaha sida Al-Shabaab ay si sahlan weeraro uga geystaan gudaha Kenya. 20-kii sano ee ugu dambeeyay Kenya ay ka hanaqaaday nidaamka dimuqraadiyadda ayaa waxaa barbar socday dagaalo dhanka beelaha oo isku haya murano dhinaca dhulka iyo kheyraadka. Bulshada muslimiinta Kenya ayaa iyaguna dhankooda qaba in xukuumadihii kala duwanaa ee Kenya soo maray ay faquuqeen muslimiinta, isla markaana ay u baahan yihiin inay helaan xuquuqdooda. Labadii doorasho ee dhacay sanadadii 2002 iyo 2007, muslimiinta Kenya waxay heshiisyo la galeen musharxiinta ugu waaweyn ee madaxtinimada, kuwaas oo u ballanqaaday inay wax ka qaban doonaan cabashooyinka muslimiinta, iyadoo dhan kalena ay soo baxday koox la yiraahdo Al-Hijra oo sida la aaminsan yahay xiriir la leh kooxda Al-Shabaab, taageerana ku leh gudaha dalka Kenya.